coldplayjams.com.
My dreams ya nangala ni reality. I live a sweet life. Baby mama wanga an American height. Bestina but a TH in the same size. Rapper musanga sanga ni pass advice. Bondi ni hotel ni za booking ila chani load. Keti ise kukayeka na remote. Dekodanga wafuna uti ni kapose. My text ni chita reply na emoji. Life is too short munga ni paputepo. Ni machimo pakwini ama ni fakamu mapepo. Banona chongo kembo, usamu hauna shape. Lolo ni stalking a Instagramu ya Robert. OAF I wanted ni ngoloko na magot chain. My country people sinning a shot epa top 10. Na chita mbala kumutu nga ma Muslim. Biggie money I'm the chosen. From the ghetto to my yard. My yard. From the ghetto to 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 my yard. Life yanga singa ngale same.
Nah,
ningala baby dad. Mutimu mwanu ni paseni red card. Gone are the days when we used to chill as a squad. My son is growing up, he need to study. We can't be arguing pa Premier League in a UF.
Nah,
ifo vitala kapangile beneba kumwes. Osani sokoneza, kuli London with. Kamfana kandalama ndiwe dream chaser. Prophet iti gabane iko na wine company. Imwe mutimu nga nifakire atani. Vo discuss atapali. Yangena sagari, come tomorrow nishi mwavala na masafari. All my nieces and cousins they come for holidays. Hakakangono kapangile koma cornflakes. Mufriji muri juice, merinda na peps. Poloni bread na ma eggs. From the ghetto to my yard. 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 From the ghetto to my yard.
Tisebezo sula muma kombo nino itani wa atififu.
Yeah.
Choose ya kusukulu kuipanga short sleeve.
Yeah.
Wa igwira situ Christmas Eve.
Ah.
My sister fakani my nails na mawivu.
Yeah.
Tezo funa na vambiri chikulu nikutia.
Yeah.
Nangu ni vasholo mailo kukuta.
Yeah.
Luka masukusa sinza kukumbusa. Vashishita benzo kuila uza kona selo. Potaba unga kweveni wachoka meno. Mangote bali bonze, tenzo ziba ni mfiti. No ziba ni mapalo unga fike koskisti. Lavu yenze laka amu za konde ntumi. Ni makumze laka baba kule majuli. Anya kusalun, see you soon. Ok kwa tu yenze fiu.
From the ghetto to my yard. 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 Kafana kandalama. Banona chongo. Charlie Young. Mr. Frankie Pamongo.
My yard.
Niko G. Yeah. Kumukonga.
Turn up music Africa. ColdplayJams.com.